nenanga Mesa iwaka Iya saku wogu zimbanga Sweet nawe Nakupenda sana, nakutaka sana, nataka nikuenyeshe Marafiki zangu na wazazi wangu, nataka nikuenyeshe
Yeah, but I